DJ for this song.
Ah, Weezy, more fun. You know you them see some more fun, yeah? I'm a chala, yeah.
Is there a baba?
I just come to back.
Wanangu niwambie, niwambie. Niwambie, niwambie. Niwambie, niwambie. Niwambie, niwambie. Ndugu yake mama, mdogo wake mama, wakike unamuitaje? Kuchola tatu blandi, sikatai ila dume akijichubua. Unalala kwa mama, dume zima, utaki atakufosi. Umeshatoboa pua, TikTok unajisha uwa. Unapenda dede dede zo, utashushwa mlege. Usipende dede dede zo, utashushwa mlege.
Mapepe, ah, silete maseke, 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 silete maseke. Uliposhika baba, 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 unaleta ubaya, ubaya. Uliposhika baba, 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 unaleta ubaya, ubaya. Unapenda dede dede so, utashushwa mlege. Mamdogo mepala mia kwenye ukuta. Mamdogo kumbeka lewa ameanguka chali. Ameanguka chali, 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 chali. Ameanguka chali, 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 chali. Ameanguka chali, 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 chali. Mama mamdogo mepala mia kwenye ukuta. Mamdogo kumbeka lewa ameanguka chali. Mamdogo mepala mia kwenye ukuta. Hey, mamdogo, mama mamdogo.
I'm Chuza the bossi. Wakumuita gangedele.
Mwambie bwana.
Mizere baba. Ah, mitoto kitonga, mitoto mbate. Mitoto achanika. Adasku.
Mwambie bwana.